Itetero.
Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Turabasuhuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Cyusa
nanjye Teta tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana b'ababyeyi itetero.
Bana nshuti zacu yambi, twizeye ko mukomeje kuryoherwa n'iminsi mikuru. None se bana nshuti zacu, ni iki cyabashimishije muri iyi minsi?
Teta
Karam,
njye nashimishijwe n'ukuntu ababyeyi bacu badutembereje kuri Noheli. Byari byiza we.
Yego sha Cyusa, nanjye narishimye pe. Ese nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko igihe ababyeyi bacu bagiye kutugurira imyenda cyangwa se ikindi dukeneye, tuzajya tubasaba bakatugurira ibyo dukunda, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, ese namwe mujye mukina n'abana bafite ubumuga? Muze twumve utunyamaswa.
Naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize bashishikarijwe kureka abana bakagira uruhare mu bibakorerwa no mu gufata ibyemezo, kuko bituma umwana akura yifitiye icyizere kandi bigatuma nawe aho umuntu uzamenye gufata ibyemezo nyabyo amaze gukura. Uyu munsi ababyeyi barashishikarizwa kurinda abana bafite ubumuga akato n'ihezwa, maze bakabafata nk'abandi bana.
Ngaho rero mwese numva ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 22 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Sha, waratanye cha mukagaye ka nkumva ko bimera shaka ma.
Oya gahe, iwacu bambujije gukinisha aka kagare.
Ariko mama, ko byaye kwicara se gusa, nkazunguruka gato ni kugakinisha. Neza sha.
None se uragira ngo kamasa naguha kagare ke we agenda ategahe?
Yicara mu byatarindire, hari ikibazo se? Ntizarata nirira umunyora kama.
Gahe, hakamasa mahoro. Iri gahe ntabwo ari igikinisho, nta nubwo ari iryo kujya umunyore. Nirimufasha kugenda.
Niyo mpamvu agomba kuryitaho ngo ritangirika.
Rishobora no kuba rihenze, ryangiritse atahita abona irindi. Ngaho namwe nimurebe ibintu byose biyigize: imikwege, amapine, amavisi.
Iri gare ni nk'aho ariyo maguru yanjye, niryo rinjyana ku ishuri. Ni nk'aho ariyo ntebe yanjye, niryo nicaraho. Iwacu bambwiye ko ngomba kurifata neza.
Ahubwo dukine kama, uyu munsi ni wowe uhitamo umukino.
Yego we
kama, uyu munsi uri umushyitsi wacu. Ngaho tubwire umukino ukunda.
Nkunda agatambaro k'abana.
Natwe turagakunda kama.
Ngaho tujye ku ruziga rero.
Kanyoni, wabanza ukamerekeza nkajya ku musarani wanyu ko ariho hafi.
Ye gwin, ariko si urita umutekama ko iryo gare ryawe ridafite umwobo?
Ahubwo si ubigenza utekama.
Umusarani w'iwacu wubatse ku buryo nshobora nanjye kuwukoresha nta kibazo.
None umusarani w'iwanyu ntuteguye ku buryo wakwakira umwana ufite ubumuga nka kamasa?
Reka da, ko nta mwana se dufite ufite ubumuga.
None hari uje kubasura ufite ubumuga byagenda gute?
Simbizi ndabazi wacu.
Nande nzababaza.
Kama, kamasa, urabasha kwihangana ngo uherekeze iwacu? Kuko iwanyu bafite umusarani wabigenewe baka.
Wow, tubwire uko umusarani w'iwanyu umeze baka.
Ntacyo ufite kidasanzwe. Uretse ko hariho agatebe umwana ufite ubumuga yakwicaraho akabasha kwituma.
Urumva uri bubibashe kama?
Yego ni byiza agatebe nanjye ndagakoresha.
Natwe iwacu bateganyije ko wagize utugenderero ufite ubumuga yabasha gukoresha umusarani. Ndetse na kandagira ukarabe bayigije hasi ngo umwana uri mu kagare abashe kuyikoresha.
Oh, birashimishije ko ababyeyi banyu bitaye ku bibazo n'abana bafite ubumuga bahura nabyo.
Yego.
Harimo ikibazo cy'umusarani.
Yo, disi ntabwo biba biboroheye. Ngaho tugende kama.
Ngaho abandi musigaye mukina turaje.
Muze sha turirimbe ka karirimbo kagira kati
kite kubana bafite ubumuga erega nabo nabana nkatwe dusangire nabo twigane nabo dukine nabo nabana nkatwe.
Oh, utunyamaswa twose twishimiye ko kamasaje gukina ku irembo kuko twari tumukumbuye tutamuherukaga.
Yego disi cyusa. Abana, namwe nimutubwire. Ese namwe mujya mukina n'abana bafite ubumuga? Iyo se hari icyo bakeneye, mubafasha iki?
Umwana utabona uburyo twakina ari aragakino kitwa kibuyibu akatayikiza ngo i watetiki isombe n'ubugari ubishyira he? Kumeza ngaho bishakashaka nibona bijyana uhisha n'ikintu nakurihisha we yasinziye kuba nyine abafite ubumuga bwo kutareba arakabakaba yagukoraho akanawe ukahita ujyaho nawe ukipfuka mu maso nawe ukamushaka ukigeraho nawe nawe ufite ubumuga kujyana we yishime.
Umwana wicaye mu kagare twakina kubara twabara turi babiri tugatega intoki tugatega intoki tukabara niba b'icumi anyirukatse n'ab'icumi anyirukatse cyangwa najya niba icumi mwirukatse ndari nirukanka gakeya kugira ngo nawe ankurikire.
Oh, ni byiza rwose bana inshuti zacu tujye dukine n'abana bafite ubumuga tubafashe mu byo bakeneye kuko nabo ari abana nkatwe, si byo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese.
Nguriya mama, nguriya papa, nibo banjyaye baranguza banjyana muri shiti kwiga. Mbega ukuntu ababyeyi bacu badukunda, disi we muramuna wacu yavutse nimumumbamagaye mwita izina yitwa Shushu Rukundo na Fifi.
Abana mwayumvise, twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Abacaga efaga
bana shuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Ndasaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kumutegurira ikaramu y'igiti, ingwa cyangwa ikara, agati, urupapuro cyangwa ikayi, n'udukarita cyangwa udupapuro 14 kuko tubikenera mu isomo ryacu. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'Ikinyarwanda twize gusoma inyuguti ya ga ntoya n'inyuguti ya ga nkuru dukoresheje ibikoresho binyuranye. Uyu munsi rero tugiye kwandika inyuguti ya ga ntoya iri kumwe na ga nkuru. Aba nifuza ko isomo ryacu rirangira muri wese azi kwandika inyuguti ya ga ntoya iri kumwe na ga nkuru. Bana shuti zanjye, muribuka ko nabasabye gukomeza gukora imyitozo yo gusoma itonde ry'inyuguti nini ni ntoya twize. Mwarayikoze? Ni byiza cyane, ndabashimiye. Noneho reka dukore imyitozo yo gusoma turebe ko twibuka inyuguti twize. Niba mwiteguye rero, reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe kwandika ku dukarita cyangwa ku dupapuro inyuguti nini nino kuva kuri A kugeza kuri G. Izo nyuguti ni A nkuru na A ntoya, B nkuru na B ntoya, C nkuru na C ntoya, D nkuru na D ntoya, E nkuru na E ntoya, F nkuru na F ntoya, na G nkuru na G ntoya. Murakoze cyane. Muntu mukuru uri kumwe n'umwana, fata udukarita turi inyuguti nkuru udutondeke ku meza cyangwa ku musambi utuvangavanze. Hanyuma nurangiza ufate udukarita turiho inyuguti ntoya utuvangavange uduhe umwana muri kumwe adufate mu ntoki. Murakoze cyane. Shuti zanjye, fata ayo makarita ariho inyuguti ntoya, hanyuma ugende ufata ikarita iriho inyuguti nto uyisome, nurangiza uyirambike hejuru y'inyuguti nkuru bijyanye. Noneho reka mbahe urugero. Mu ntoki zanjye mfite amakarita y'inyuguti ntoya, hejuru mfite ikarita yanditseho inyuguti ya E ntoya. Ndayisoma. Inyuguti ya E ntoya. Noneho nditegereza amakarita atondetse ku meza imbere yanjye. Ndeba ahantu harambitse ikarita iriho inyuguti ya E nkuru. Hanyuma ndambikeho ya nyuguti ya E ntoya hejuru y'ikarita y'inyuguti ya E nkuru bijyanye. Bana shuti zanjye, niba mwumvise urugero nabahaye, ngaho nimutangire namwe mukora umwitozo. Muntu mukuru uri kumwe n'umwana, itegereze urebe niba umwana ahuza amakarita n'inyuguti nkuru n'intoya zijyanye. Murakoze cyane. Niba mwashyize inyuguti ntoya hejuru y'inyuguti nkuru, mwabikoze neza pe. Ndabashimiye. Bana shuti zanjye, tugiye kwandika inyuguti ya ga ntoya iri kumwe na ga nkuru. Noneho ni munyuze urutoki muri izo nyuguti muhereye hejuru. Shuti zanjye, murakoze cyane. Ngaho nimusohokane ibyo bikoresho mujye hanze mutwaye rwa rupapuro ruriho inyuguti ya ga nkuru na ga ntoya. Hanyuma mufate uduti mwandike izo nyuguti hasi. Mwitegereza izo nyuguti umuntu mukuru yabandikiye. Mubikoze neza cyane. Ubwo mumaze kwandikisha uduti rero, ngaho nimwandikishe ingwa cyangwa ikara. Mubikoze neza. Bitewe n'uko tumaze gukora hasi rero, umuntu muri kumwe nagufashe gukaraba intoki. Shuti zanjye, ubu noneho tugiye kwandika ku rupapuro inyuguti ya ga nkuru iri kumwe na ga ntoya dukoresheje ikaramu y'igiti. Murakoze cyane. Bana shuti zanjye, isomo ryacu naharirangiriye. Ariko reka mbasigire umukoro. Mwifashishije ibyo bikoresho twakoresheje, muze kwandika inyuguti ya ga nkuru na ga ntoya mwereka abo mubanaho mu rugo batakurikiye isomo. Shuti zanjye, reka mbahembe uturabo. Uturabo, uturabo, uturabo. Nizere ko buri wese yatwakiriye. Murabeho, naho utaha.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze. Nibyo cyusa, bana tutizacu.
muze dusange nyagukuru adukomeze umugani w'agafundi.
Abana
karame nyogoku,
amakuru yanyu
ni meza nyogoku.
Tuje kureba ya nkuru, ya nkuru ntabwo yarangiye, harya ari iyi
njonyogoku njonyogoku.
Yego
ye yari umugani w'agafundi.
Afunde gafundi karagaki?
Kara kanyane kumoto
gato cyane. Urakoze. Noneho rero twagarukirije hehe? Yego
twagarukirije aho gafundi avuga ngo ndarushyeka reka me nduhure.
Kagendaga kakaguruka ariko kakageraho kakumva karananiwe, sibyo? Kamaze no kubona ibisimba byiza cyane n'ibiba mu mazi, murabyiruka?
Yego nyogo.
Noneho gahitamo kuruhuka. Ubu rero noneho tugiye gukomeza turebe. Nuko ngo gafunda aribwira ati reka mpagarare kuri uru rubuye runini kugira ngo aruhuke neza. Akiruhagararaho rutangira kunyeganyega. Urumva urubuye rwanyeganyeze?
Yego nyogo.
Ruteye ubwoba. Nuko ngo gafunda agira ubwoba arikanga bikomeye. Namwe mwakwikanga?
Yego.
Arebye neza abona amaguru n'amaboko yananiwe guhagarara. Uru ni urubuye ki? Ni urubuye ki rufite amaguru? Nuko ngo ijwi riramusubiza riti nitwa Nzovu, ndashaka mama na papa. Murimo kumva inkuru?
Yego nyogoko.
Urubuye ngo nuko ngo ruravuga ubwo n'urubuyera? Katugarukire aha ngaha nzabakomereza ubutaha, sibyo?
Yego nyogoko.
Murakoze murakoze cyane, nimwihe amashyi. Yego yego yego.
Yewaba we teta karabi, wumvise ukuntu gafundi yahagaze kuri Nzovu azi ko ari urubuye runini akandagiyeho?
Yego shaki usa, nanjye byansekeje pe. Uyu mugani wa gafundi urashimishije. Bana nshuti zacu, ntituzacikwe n'igice kizakurikira, sibyo?
Itetero ry'abato aho abana duhura tukaganira, tukaganira dusangira ibitekerezo tugakina neza, tugakina neza tukishima cyane tukanezerwa.
Nana mbere yuko dutaha tubanze turirimba n'indirimbo, muriteguye? Twatangiye. Abana murishimye? Natwe turishimye cyane pe. Ubu se ntitunaniwe? Muze turuhuke.
Banguka ruko, banguka dore tugize Imana higiro nawe arahageze. Urafunguye butiki? Harya urashaka ikaye y'utuzu cyangwa n'imirongo?
Iyi mirongo.
Higi, uwaramutse?
Aramutse nyine.
Urazindukaye? Uzi ko nari mfite ubwoba ko nsanga hafunze?
Wisubura mari cyangwa aha izu.
nje kugura ikaye y'umwana.
Umva yigira yuko toya busohotse igirayo.
Ibigenze bite
se yigira? Uretse gato ariko njya wumva yigira uretse urugero takwiki.
Ngira
usohoka gutya.
Kufunze butiki se? Ni uhise uta?
Ntabwo ndafungura butiki. Mu mugende muze kugaka bwaki.
Nibishoboka yigira. Butiki wari umaze kuyifungura. Wafunguye n'amadirishya.
Uya nicyo narebaga yo ntabwo ndafungura. Kuki utumva umundi wa mugabo? Igiro gato yamva muzuba buretse. Buretse se nyine nitambukire.
Hige nibishoboka.
Ikise kidashoboka.
Usanzwe ufungura butiki mu gitondo. Uretse nibyo kandi isanze butiki ifunguye pe. Imika idisinjya n'umwana ku ishuri.
O apo nta namaka yifite.
Singara se ndimo ndi kuyariba
yahese.
Cyangwa wagize ngo ndebera hamwe idirishya sinyabona.
Umva. Izo mbabarira je umuntu umugabo wumva icyo munakubwira nakubwiye ngo ntago ndafungura
iki ibyo nibiki koko
ibiki se
bika y'umwana ye nika injya n'umwana ku kigomboneza mikurira dakerero
ariko igihe nakubwiraye ko nta kayinguha ntabwo wumva
ngo numika yi
nta kayinguha nta
cyangura gira ngo ndi kuyikwakira ubuntu dore ngaha n'amafaranga akikira
umva mumvira hangaha izo mumvira hangaha avana ku kanyonje imbere ya butike yanje simushaka sinshaka no kumubona
ngo
ugira yo wabyumvise neza ntabwo ntuma ko kanyonje yinjira muri buti cyanje muri iki gitondo nta nicyo ndagurisha na kimwe hatata vantere umwakubukira nta gurishije n'urupfumu
iki ndarota cyangwa
utasikira
rwo nuvuza ayo magambo
ni giye wenyine n'ese wamuzana ganga muri iki gitondo wibwira yuko nkwakira ntari natangira kugurisha mugende muze kugapamaze guke
ya papa papa
ya papa basiki
simbabajwe nuko najyana umwana ku kigomboneza mikuri ntaka yafite ahubwo mbabajwe no kumva amagambo nkawe mu kanwa kawe umuntu umubyeyi koko
wakabimenye se ko ndu umubyeyi mba naje guhahira abana banje ngo babone ibibatunga sinakwemera yuko muza kuntera mwako ngo bwire ntakore n'urupfusha
ceceka higi ceceka ndakumva
ceceka sinche
ndaguhagaritse ntugire ijambo wongera kuko amagambo uvuza arahaje
icyo mvuze kitari ukuri ni ikihe
icya mbere uyu mwana ntitwa kanyonjo
yitwa nde
yitwa rukundo icya kabiri
icya kabiri
nasone ugahungabanya umwana usohora mu kanwa kawe amagambo amupfobye
none si cyo si ikinyonjo yikoreye
rukundo afite ikibazo cy'ubumuga kandi agerageza kubana nacyo gitwara warangiza ukamuca intege aho kumushyigikira
isuko ko mbona wirakaje ukaba nk'intare bakomerekeje ubwo ibyo mvuze nibyo bikurakaje
mbabajwe niyo myumvire yawe idakwiye umwana wese ni umwana kandi n'ufite ubumuga ashobora kubaho neza atuje akagirira igihugu n'umuryango
kamara ariko akamaro kwameza umubeshe si nkubujije
birashoboka igihe cyose yiteho akabasha gushyigikirwa niyo mpamvu
niyo mpamvu ikwirwa wirusha rwose niyo wagira ute sina
niyo mpamvu abantu nkawe amategeko abateganyiriza ibihano tugende ruko tugende nyabo
yego
ngaho reka mfungure mbahikaye ariko rwose izureka nkubwiza ukuri ndamutse mbuza abakiriya umenye yuko ari iki gihombo ari wowe nzakiryoza
mva mbese ubura abakiriya kubera siki
Sika yushaka akira ari ku byo bindu bireke
nika injana umwana ku kigomboneza mikurire ahasigaye nze mvugane nawe
kuko
ntabwo byarangirira ntabwo birarangirira hano rwose
izu yatunguwe n'imyitwarire Higiro yagize mu gihe yarazanye n'umwana ufite ubumuga bw'inyonjo muri butike yo kugurika yi hanyuma Higiro yabona gafunga butike Ese babyeyi nukubera iki tugomba kwirinda guheza no guhakata abana bafite ubumuga muze twegera impuguke
nitwa Nyandwi Jean Paul nkaba ndo umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana nkaba nkara mu ishami rishinzwe imikurire kurinda no kurengera umwana ntago ari byiza nta nubwo binemewe guha akato no kuvangura abana bafite ubumuga kuko n'abana nk'abandi ubu amategeko n'amasezerano yose mpuzamahanga u Rwanda rugenderaho ntabwo yemera yuko abana bafite ubumuga babuzwe uburenganzira tugomba kubareba nk'abandi bana tukababona ko bashoboye ntiturebe ubumuga bafite umwana ufite ubumuga rero afite uburenganzira nk'ubw'undi mwana wese ku burenganzira ku buzima kumujyana mu ishuri kumuha izina rimukwiriye nta kumurebera mu ndererwamo y'ubumuga afite ahubwo tukamurebera mu cyo ashoboye abana bafite ubumuga rero bagomba kugira uburenganzira bwo gusabana n'abandi no gukina n'abandi kugira ngo buriya ni naho bigaragarira niba umwana ufite ubumuga yigana n'abana batabufite nibwo abana bazabona kuretse kuba afite ubumuga nawe hari ibyo ashoboye mu gukina nawe akeneye ibyishimo akeneye gusabana n'abandi ubwo burenganzira bwose ntago bagomba bishatse kuvuga ngo uretse umurezi kuba yategura umukino udaheza abana bose bari bushobore mu bushobozi bwabo n'abana ubwabo bagerageza gusabana na bagenzi babo, gutora bagenzi babo kwa abana babyita bakina umukino buri wese ari bwisange mujwe. Igihe rero umwana yahawe izina ribi ry'igenurano rigenura ku mugo afite, hari kwitera icyizere, hari kumva ko yanzwe, hari abana bamwe bava no mu ishuri ugasanga umwana ariheje, ubuzima bwe bwo mu mutwe bukangirika, bityo iterambere rye ku giti cye, iry'imibanire n'abandi, iry'imbambutima ze ugasanga riragwingiye, ntaho ari kuva ngo ajye kubera yuko yamaze kumenya yuko ari abo babana, ari umuryango mugari wose, ntawe umwifuriza icyiza. Umwana ufite ubumuga agomba gutozwa kenshi ibikorwa kubikorana n'abandi batabufite kugira ngo agaragaze ubushobozi bwe, hanyuma none ahubwo agire n'icyo yigira kuri babandi badafite ubumuga. Ni ukuvuga rero yuko niba ari umurezi agomba gutegura ibikorwa bidaheza umwana uwo ari we wese, niba ari abana bagiye gukina ubwabo nabo bagomba gushaka imikino itagira umwana n'umwe iheza, bakagerageza gushyiramo buri wese kugira ngo abereke ubushobozi bwe, ariko nawe agire icyo yigira kuri bagenzi be, kandi noneho yumve ko akunzwe, yumve ko adahejwe, hanyuma yisange mu muryango mugari. Abandi bana badafite ubumuga rero igihe bari kubana n'umwana ufite ubumuga bagomba gukora ku buryo bamwereka urukundo, ibikorwa byose bakora bakagerageza kutamuheza, hanyuma hakeneye ubufasha bakagerageza kubumuha, kuko burya uzi ko abantu ari magirirane. Niba ari umwana ugenda mu igare ujye ubona yuko afite ubumuga bw'ingingo ariko arajya ku ishuri bagenzi badafite ubumuga bari kumucunga, niba akeneye kujya kwiherera ugasanga ku ishuri barabimufashamo, niba ari ugusohoka mu ishuri cyangwa gusubiramo ugasanga barabimufashamo, ugasanga baragerageza kumushyira muri buri gikorwa kugira ngo nawe yibonemo agaragaze ubushobozi bwe, ugasanga umwana mu kugira uruhare mu mikorwa ibyo ari byo byose byateye imbere, bityo ugasanga iterambere ry'umwana ufite ubumuga ryateye imbere cyane, n'urugingo rudafite ubumuga rwarakangutse arimo ararukoresha neza akagira uruhare yaba muri ya mikino cyangwa no mu bindi bikorwa bagenzi be badafite ubumuga bagenda bamutumiramo.
Babyeyi, murabyumvise ko ari ngombwa kwirinda guhakata abana bafite ubumuga no kubaheza, kuko uburenganzira bwabo nk'abana ubuhutaje kandi bikaba byabagiraho ingaruka zo gusubira inyuma mu mikurire yabo, haba mu mubiri no mu mitekerereze.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Cyose n'abatete ndabashimiye, namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho ababyeyi bashishikarijwe kureka abana bakagira uruhare mu bibakorerwa no mu gufata ibyemezo. Duhere ku butumwa bwa Dieudonne Dushimumuremyi uvuga ko abana batuye mu mudugudu wabo wa Busizi mu kagari ka Ruko ku murenge wa Rubavu bakeneye ubuvugizi kugira ngo bashobore kugira uruhare mu bibakorerwa. Naho Bizera Myarezi w'Ikirehewe ati ni byiza ko umwana agira uruhare mu bimukorerwa kuko abasha kumenya nawe uko yazafasha abandi. Umwana iyo agiye kugira icyo akorerwa nk'abakiri bato bakorerwa ibikinisho, nawe afatanya n'urimo kumukorera icyo gikinisho bikamwereka ko hari abamuri hafi, nawe akagira inyota yo kwikorera no gufasha abandi, kandi nawe yigira kujya umubyeyi we yamukorera cyangwa umurera. Ati mbona yo kubwira ko buri mubyeyi afite uruhare mu gufasha umwana we n'igihugu muri rusange, anavuga ko akunda ikiganiro Itetero. Dusoreze ku gitekerezo cya Mutezintara Alexandre avuga ati nibyo abana baba bagomba kugira uruhare mu bibakorerwa, ariko hagomba kurebwa uruhare urwo ari rwo rwose n'ikigero bari mu ko kingana bizatuma wa mwana wagize uruhare mu byamukorewe anyurwa kandi arushaho kubyishimira. Dushimira Dieudonne Dushimumuremyi, Bizera Nyoroyizi na Mutezimana Alexandre ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Goreta turamushimi. Bana nshuti zacu, namwe ababyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero, turabashimiye. Nimuzacikwe n'ikiganiro Itetero cy'ubutaha. Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu,
bye namwe ababyeyi bacu,
Imana ibarinde, turabakunda.
Twite ku bana bafite ubumuga. Sangire nabo, twigane nabo, dukine nabo, nabana natwe. Tubiteho, 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 nabana natwe. Tubiteho, tubiteho, tubiteho.
itetero.
Ikiganiro tete mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.
Abana mbere na mbere.